Mawawa bwino aliyense ndiwoko ndiwakukhala titabwerera kachiwiri mawawa uno kukachisi kuti tidzapempherere wanthu odwala lero ndizo kawiri kawiri ife timayesera kuti tilowe muno mowirikiza muli monse ndi kudzapempherera wanthu amene amabwera muno kuchokera ku malo osiyana kufuna pemphero ndipo tsopano ife tikhala tikuchoka osachedwapa tsopano waku California ndi misonkhano ya kugombela kumadzulo ndipo ife zedi tikupempha mapemphero anu kuti mulungu wakumwamba akakhale wachifundo kwa ife kumeneko ndi kukatipatsa ife misonkhano yayikulu nangolowa muno dzulo kapena usiku watha kani mochedwa ndipo dzulo linali limodzi la chabwino tsiku la dzana ndipo dzulo linali limodzi la masiku akulu amalemba ofiira amoyo wanga uko ine ndikudziwa mosachepera wanthu awiri kapena atatu munyumba muno amene anali mboni zakubwera pansi kwa ambuye dzulo ndi chinthu chachikulu chodabwitsa chinachitika chimene ine ndilibe nthawi mmawa uno kuti ndikuwuzeni inu koma mwina la mulungu lotsatira mmawa ife tisananyamuke ine mwina ndidzakhala nayo nthawi muthenga kuti ndidzakuwuzeni inu ngati ambuye alola ine ndidzakhala kuno pang'ono pokha kuti ndidzapempherere odwala la mulungu mmawa ife mwina tingafune kuti tichoke pafupi masana ngati nkotheka kupita ku msonkhano wa ku San Jose mu San Jose California ndipo ngati inu muli nawo anthu aliwonse kozungulira kugombera kumadzulo uko izo ife tikukhulupirira izo zidakhala mwina ola limene ine ndaliyembekezera motalika kwambiri kusintha kwa utumiki wanga kubwerapo ndipo zili pafupi kwambiri ine ndimaganiza kuti izo zikanati zichitike dzulo ndipo ine ndikukhulupirira kuti izo zikhala pomwe pano tsopano ndipo izo zikhala motalikira kupitirira chilichonse chimene ife tinayamba tachionapo kapena kuchimva panobe tsopano inu kumbukirani ndizo pakuti atero ambuye mukuona ndipo chotero ife tikungoyembekezera izo nthawi iliyonse ndipo ndife woti tikhale ndi msonkhano tsopano ku mabwalo azionetsero ine ndikukhulupira ndiko kulondola sichonchezo jini ku mabwalo azionetsero ku San Jose California ndipo iyo idzakhala misonkhano ya masiku khumi kuyambira pa 20 mpaka 29 ku San Jose tsopano muzingoti kumbukira ife ndikumatipempherera ife tsopano ife tili nayo pafupi ngati ife titi tituluke mu nthawi pafupi ola limodzi nditheka tsopano pamene ife titi tiyambe misonkhano yathu yakupempherera odwala ndi kubweretsa mawu ine ndasankha mmawa uno gawo lochepa lalemba malo awiri mu baibulo kuti ndiyankhulepo koma ife tisanati tiyankhule tiyeni tiweramitse mitu yathu kwa mphindi yokha kwa pemphero mulungu wachisomo kwambiri ife modzichepetsa tikuyandikira mpando wachifumu wanu wachisomo mmawa uno ngati wana osayenera koma tikubwera ndi chikhulupiriro chosayipitsidwa mwa mulungu chimene chinaperekedwa kwa ife ndi mzimu woyera ndi kukhalapo kwake kwa nthawi zonse ndi ife ndi kupyolera mulonjezo la ambuye yesu kuti ngati ife titati tibwere modzichepetsa ndipo titati tipemphe chilichonse mu dzina lake ife tingati tipatsidwe pempho lathu chotero ife sitili kuyang'ana mbuyo pa kuyenera kwathu chifukwa ife tilibe kulikonse koteroko koma ife tikuyang'ana mbuyo kuzoyenereza za Gologota kumene chisomo chathu chinaperekedwa kwa ife mwaulere ndi mwana wa mulungu ndipo ife timalephera nkomwe kuyimitsa misonzi yomwe ikanati iyenderere pa mimero yathu pamene petilingalira za ife anthu osayenera ndimomwe kuti mwachisomo chake paja pa Golgota iye anatichitira ife izo kuti ife tikhoze kubweretsedwa pafupi kwambiri kwa Mulungu ngakhale ku ubale ndipo tsopano ife ndife wana amuna ndi akazi kwa iye ndipo ife tikubwera m'mawa uno ambuye pansi pa denga laling'ono ili kuti tidzadzipereke tokha ndi kwa utumiki kuvomereza machimo athu ndi mukupembeza kwa uzimu ife tikudalira kuti inu mukhala ndi ife ndipo mutipatsa ife kupenya kwa mkati kwa uzimu kwakudza kwanu kwapafupi kuti ife tikhoze kukonzekepfera mitima yathu pa tsiku kwa chochitika chachikulu icho chimene chayang'aniridwa kwa zaka zikwi zoonadi chilengedwe chonse chikubuwula kulira kuti chimasulidwe ndipo mizimu yathu mkati mwa ife ambuye mowirikiza ikuvomereza kuti ife ndife amwendanjira ndi alendo ndipo kuno sikwathu koma ife tikufunafuna mzinda woumanga wake ndi woupanga ndi Mulungu ife tikuyembekezera nthawi yayikulu iyo kuti idze ambuye ife tikanakhala osamalitsa kuti misonkhano iyi pamene ife tasonkhana pano ife tikupempherera wana anu amene akudwala ndi osautsika ndipo ife tikupempha kuti inu mukomane nafe lero mwa njira yapadera kwambiri kuti muchiritse nthenda zonse ndi matenda pakati pathu ndipo izo zitakhala ambuye kuti lonjezo ili limene ine ndakhala ndikungoliyankhula mbuyomu mu msonkhano ndi inu kodzulo kuwala kwa tsiku kutangotulukira ndi momwe inu munatsimikizira izo mobwerezabwereza kachiwiri ndipo ife tikumverera kuti ora lili pafupi kwambiri ndipo mulole ili likhale tsiku ambuye lomwe zitizichitike kuti inu musintha utumiki ambuye kupita muchina chake chimene chiti chikhale chachisomo kwambiri kwa anthu anu ndipo tsopano atate Mulungu ife sitikanati tiwapempherere awa okha pano koma kwawo omwe afalikira kudusa mdziko amene ali osowa zonse mwauzimu ndi mwathupi perekani kwa iwo o ambuye zokhumba za mitima yawo chifukwa wana anu akuvutikira mu masiku ano kutsinja kwa mdani kuli kwa mphamvu kwambiri koma inu ndinu wamphamvuko pakuti izo zinalembedwa wamkulu ndi iye yemwe ali mwa inu kuposa iye yemwe ali mu dziko mwa ichi ife timagonjetsa yankhulani kwa ife kupyolera mu mawu anu olembedwa ndipo pamene ife tizichoka m'mawa uno mulole ife tizinena monga iwo amene anapita kuchokera ku emau kodi mitima yathu sinatenthe mkati mwathu pamene iye amayankhula kwa ife mnjira yonse ife tikupempha izi mu dzina la Yesu yemwe anapereka lonjezo amen. Ine ndili kuwerenga tsopano kuchokera ku malo awiri mu buku la Genesis. Ena iwo akupezeka mu mutu wa 24 kuyambira ndi ndime ya 56 ikuwerengeka monga chonchi ndipo iye anati kwa iwo musanditchinge ine ayi poona kuti Yehova wapambanitsa ulendo wanga nditumizeni ine kwathu kuti ine ndimke kwa mbuye wanga ndipo iwo anati ife timuyitana namwaliyo ndipo timfunsa pakamwa pache ndipo iwo anamuyitana Rebeka ndipo anati kwa iye kodi iwe umka palimodzi ndi munthu uyu ndipo iye anati ine ndipita Ndipo iwo anamutumiza Rebeka ndi mlongo wake, mlongo wawo, ndi namwino wake ndi wantchito wa Abrahamu. Ndipo iwo anamdalisa Rebeka ndipo anati kwa iye, iwe ndi mlongo wathu, ukhale iwe mayi wa zikwi za mamiliyoni. Ndipo lola mbewu yako idzatenge chipata cha iwo amene awada iwo. Ndipo mu Genesis 22 ndime ya 15 ife tikuwerenga. Ndipo mngelo wa Yehova anamwita na Abrahamu kuchokera kumwamba nthawi yachiwiri. Ndipo anati, pa ine ndekha ine ndalumbira, atero Yehova, popeza chifukwa iwe wachita chinthu ichi, iwe suna ndikanize mwana wako, mwana wako yekhayo, kuti mwakudalitsa, ine ndidzakudalitsa iwe. Ndipo mwakuchulukitsa, ine ndidzachulukitsa mbewu zako monga nyenyezi zakumwamba, ndi monga mtenga pa mphepete ya nyanja. Ndipo mbewu yako idzatenga chipata cha mdani wake. Ndipo mwa mbewu yako mafuko onse a dziko lapansi adzadalitsidwa, chifukwa iwe wamvera liwu langa. Tsopano Ambuye atawonjezera madalitso awo kukuwerenga kwa mawu awo. Tsopano ine ndikanafuna kuti nditenge ngati iwo ukanati utchedwe mutu. Phunziro langa mawa uno choyamba ndi kuyesedwa pa zipata zolonjezedwa. Ndipo phunziro ndilo kutenga zipata za mdani. Mulungu anali akuyesa mbadwa chifukwa iye anali atamupatsa iye lonjezo. Ndipo pamene Mulungu apanga lonjezo, iye amafuna kuti akhale otsimikiza kuti munthu uyu ndi woyenera kwa lonjezolo. Iye asanati akwaniritse chimene iye ananena kapena chimene iye alonjeza. Chotero Abrahamu anali atalonjezedwa kuti kupyolera mu mbewu yake dziko lonse likanati lidzadalitsidwe, kuti iye akanadzakhala ndi mwana. Ndipo mwana uyu kuchokera mwa iye mukanati mudzabwere mbewu yomwe ikanati idzadalitse dziko lapansi lonse. Ndipo Abrahamu pamene lonjezo linaperekedwa kwa iye anali usingu wa zaka 75. Ndipo Sara mkazi wake anali usingu wa zaka 65. Koma Baibulo limatiuza ife kuti Abrahamu sanagwedezeke pa lonjezo la Mulungu kupyolera mu kusakhulupirira, koma anali wamphamvu akupereka matamando kwa Mulungu. Ndipo Mulungu nthawi ndi nthawi ankamuyesa iye, koma iye anali atafika kuyeselo lotsiriza ilo daliso lisanati lichitike. Ndipo ndimomwe izo zilili ndi mbewu zonse za Abrahamu. Mulungu amatipatsa ife yeselo lotsiriza ilo basi iye asanati apereke lonjezolo. Ndipo ngati izo zikanakhala zotheka, ine ndikanafuna kuti ndinene china chake pano chandekha, koma ine ndichisunga icho. Yeselo lotsiriza ilo kuti aone momwe iwe uti uchitire pa izo. Ndipo pamene iye anamupatsa Abrahamu yeselo ili, iye anamupeza Abrahamu woona basi monga iye anali pamene iye ankayamba. Daliso lake lomwe likanati likhale mawa uno, ngati ife amene tikutenga lonjezo lake la machiriso tikanayima moona basi monga ife tinachitira pamene ife tinayima pano ndikuzivomereza izo. Zilibe kanthu zomwe adokotala anena, imani mona basi. Ndipo pamene iye anachita izi, ndipo sana muganize konse mwana wake yekhayo. Koma anali pafupi kuti abaye mpeni muchifuwa cha Isaki kuti aononge umboni wake. Iye anali atachitira umboni kulikonse pa dziko lodziwika limene iye anali atadziwana nalo kuti iye akanati adzakhale ndi mwana uyu. Ndiyeno pamene mwanayo anabwera, iye anafunsirwa kuti atembenuke pawiri ndi kuti awononge chiyembekezo chokhacho chimene iye anali nacho kuti umboni wake ukwaniritsidwe. Ndipo pamene Mulungu anaona kuti iye anali womvera kwa chikhulupiriro icho chimene iye anali nacho mwa Mulungu, Mulungu anayang'ana kuchokera kumiyamba. Ndipo iye anati, ine ndalumbira pa ine mwini kuti ine ndikudalitsa iwe, ndikukuchulukitsa iwe, ndipo mbewu yako idzatenga chipata cha mdani wake. Ndi lonjezo bwanji. Ndipo Rebeka yemwe anali woti adzakhale mayi wa mwana wodziwika, wolonjezedwa, woyembekezeredwa uyu, pamene iye anayitanidwira ku yesero lotsiriza la munthu wachilendo yemwe iye anali asanamuonepo kale. Iye anangoona kugwira ntchito kwa mzimu woyera. Ndipo pamene makolo ake sakanakhoza kulingalira mwathunthu ngati iye anayenera kuti apite ndi mlendo uyu kapena ayi, kuti akakhale mkazi wa mwamuna yemwe anali asanamuonepo, iye anabweresedwa ku yesero lotsiriza ife tikamutenga msungwanayo. Ndipo timulola iye ayankhule, ife timva kuchokera pakamwa pake ngati iye adapite inde kapena ayi. Ndi momwe izo zimabweretsedwa kwa mbewu yonse ya Mulungu. Iyo imayenera kukhala kamwa yako. Mulungu amafuna kuti amve kuchokera kwa iwe. Chotero pamene iye anayikidwa ku yesero, iye sanadodome konse miniti. Iye anati, ine ndipita, ine ndikuzikonda izo. Osati ndiloleni ine ndipange malingaliro wanga, ndiloleni ine ndiziwerenge izo mobwerezanso. Iye anali atakakamizika kwa thundu ndiwo anthu amene Mulungu angakhoze kuwagwiritsa ntchito. Pamene iwe wakakamizika kwa thundu kuti Mulungu asunga lonjezo lake, anati, ine ndipita. Ndipo anthu ake ndiye odzozedwa kwambiri, mwina sankadziwa izo. Koma iwo ananenera pamene iwo ankayika manja awo pa mlongo wawo ndi mwana wawo wamkazi, msungwana wokongola wang'ono uyu wa Chiyuda. Pamene iwo anali kumuyika iye pangamira ndi kumutumiza iye ku dziko lake la chilendo pakati pa anthu achilendo. Koma panali china chake pa iwo. Iwo anati, ukalole mbewu yako ikatenge chipata cha mdani wawo. Ukakhale iwe kholo la zikwi za mamiliyoni. Ndipo lero mtundu umenewo wa anthu ndi anthu a Mulungu afalikira kuchokera ku nyanja mpaka ku nyanja kuzungulira mdziko. Muchiukitsiro icho iwo adzakhala monga nyenyezi zakumwamba pamene kuwala kowala kuja kuzidzatenga malo awo, pamene iwo azidzapita kudusa mu mlengalenga. Ndipo pamene iwo azidzabwera, iwo adzakhala monga nyanja cham kapena mchenga mphepete mwa nyanja. Kudzakhala zikwi za mamiliyoni a iwo. Mbewu yako idzatenga chipata cha mdani wake. Ilo ndi lonjezo lolumbiriridwa la Mulungu. mbeu ya Abrahamu. Ye mwanzimu oyela wake poona kuti maiyo amayenera kuti adzakhale gawo la mwana na Yesu chifukwa iwo ali gawo la mnofu. Ndiye mzimu oyela ukugwira ntchito kubyolera mwa anthu awa anati iye ukalole mbewu yako ikalenge chipata cha mdani. Ye Mulungu akulumbira kuti iye adzatenga chipata cha mdani. Ndiye ndi malo anja amene izo zikuyika mpingo wa Mulungu wa moyo. Ndife mbewu ya Abrahamu. Pakuti ife pokhala kufa mwa Khristu ife tili. Timatengapo mbewu ya Abrahamu ndipo tili olandira ndi iye pansi pa lonjezo lolumbiridwa lomwelo. Ndife mbewu ya Abrahamu. Ndipo ndife olandira alonjezo lililonse limene linaperekedwa kwa iye. Koma pamene mayesero abwera, ndi pamene ife timalephera. Koma ine sindikukhulupirira kuti mbewu yoona ya Abrahamu idzalephera. Iwo adzayima molimbika basi ndiwomvera monga Abrahamu anachitira. Tsopano ife tikuona kuti Mulungu sangakhoze kunena kalikonse kapena kupanga lonjezo lililonse kupatula ngati iye adadzalikwaniritse ilo. Iye ayenera kuti achite izo polinga kuti akhale Mulungu. Zaka mtsogolomo pamene anthu omwewa, anthu olonjezedwa, mbewu ya Abrahamu, anali pa ulendo wawo akupita mu dziko lolonjezedwa, kunali chipata chimene chinayima, ndipo mmwamba momudzutsa iye, ndipo uyo anali mʼbale wake yemwe, Mowabu, yemwe anati, inu simudutsa mʼdziko langa. Ine ndione tsetsa pa izo kuti inu simudutsa mʼdziko langa. Iye anati ngati ng'ombe zathu ziti zinyambite uliwonse wa uzu wanu kapena ngati izo ziti zimwe aliwonse amadzi anu ife tikulipirani inu pa izo. Koma iye anati inu simudutsa mʼdziko lino. Koma lonjezo la Mulungu linagwira moona. Kotero iwo anapita ndipo anakamutenga mneneri wawo Balaamu ndipo anamubweretsa iye uko kuti adzawatemberere wanthu. Ndipo pano pali zimene iye ananena. Iwo anayesera kumusonyeza iye mbali yoyipa ya mbewu yodalitsidwa. Koma Mulungu anamusonyeza iye mbali yabwino yake. Iye anati yense yemwe atemberera Israeli adzakhala wotembereredwa ndipo yense yemwe amdalitsa iye adzakhala wodalitsidwa. Ndipo zotchingazo zinasiyidwa ndipo Israeli anadusa mzigwazo. Mulungu analonjeza kuti iye adzatenga chipata cha mdani wake. Mtsogolomo muzaka kunadza mmodzi dzina lake Daniele yemwe anali munzere wa mbewu ya chifumu iyi ndi munzere wa malonjezo chifukwa iye anali mbewu ya Abrahamu. Ndipo Mulungu anali atamusankha iye asanayikidwe maziko a dziko kuti adzakhale mneneri wake. Ndipo iye anakhala moyo molimba. Ndipo iye anakhala moyo womvera. Ndipo ngakhale mu dziko la chilendo iye anali atalinga mu mtima mwake, ine sindidzadziyipitsa ndekha ndiwo. Ndiyo mbewu yeniyeni ya Abrahamu. Akukhala mu dziko lomwe linali losiyana. Akukhala pakati pa anthu amene anali osiyana komabe wolimba kulonjezo limenelo. Ine sindidziyipitsa ndekha ndiwo. Ine ndikhala moona. Mulungu anamuyika iye kuyesero monga iye anachitira ndi atate wake Abrahamu. Ndipo mfumu inati iwe mwina ukhala monga mmodzi wa ife ndikumapembedza momwe ife timapembedzera. Kapena ine ndikuponyera iwe mukhola lodzala ndi mikango ya njala. Daniele monga Abrahamu atate wake
anati inu mukoza undipo nyela ine mukola la mikango koma ine sindigwadira kwa lilose la mafano anu ine sinditenga chipembezo chanu chachizolowezi ine ndikhala wona kwa yehova ndipo kunafika chionetsero ndiye mfumu inasunga lonjezo lake ndipo iye anamutenga mneneliyo kapena anati iye akatengedwe ndipo anaponyedwa mukhola la mikango ndipo pamene mikango mdani wa Danieli inathamangira kwa mneneli mulungu anasunga lonjezo lake iye anatenga chipata cha mdani wake mulungu anayimika ngelo apo patsogolo pa mikango imeneyo ndipo anatenga chipata mulungu amasunga lonjezo lake iye adzatenga chipata cha mdani wake mulungu ananena chomwecho ndiye uko kunali atatu enanso kumusi uko omwe anali atadzilonjeza okha omvera kuchofunikacho omwe monadi anali mbewu ya Abrahamu ndipo iwo anali Shadreki ndi Misheki ndi Abednego ndipo iwo anayikidwa ku yesero ndipo iwo anati ngati inu simugwadira pamene inu mutamva zeza kusewera ndi malipenga akuwomba ngati inu simugwadira kwa chipembezo chathu ndikuchoka ku zinthu izo zomwe inu muli kuziyimira ndipo inu nonse ndinu onyowa muli monse chipembezo chanu sichili choposa cha wina aliyense kodi ife timazimva izo nthawi zonse komachi chipembezo cha yesu khristu ndi chosiyana mphamvu ya chiukitsiro chake ndi yosiyana ife ndife wanthu osiyana wanthu achilendo aunsembe wachifumu mulungu amapangitsa kusiyanako koma pamene iwo anati inu muyenera kuti mukhale amodzi a ife zikanakhala zili zabwino kwa Shadreki ndi Misheki ndi Abednego ngati iwowo akanafuna kuti akhale amodzi a iwo koma iwo sakanati afune kukhala amodzi a akwinawo tsopano iwo anati ngati inu simuchita izo ife tili nacho chitseko kunja uko chakung'anjo imene ife tingakhoze kuitegula ndi kukuponyerani inu mmenemo ndipo inu mukumba mukanakhala amodzi a ife iwo anakumbukira lonjezo iwo anawagubitsa iwo mpaka kumene ku ng'anjo ya moto ndipo pamene iwo anatsegula chitseko ndipo atawaponyera iwo mu malawi mdani wawo yemwe akanati awathe iwo iwo anatenga zipata za mdani wawo mulungu anatumiza mwana wake mu malawi ya moto awo ndipo anazizirisa mphepoyo ndipo ankayankhula ndi iwo pamene iwo anali mmenemo lonjezo la mulungu linagwira moona iwo anatenga chipata cha mdani anayesedwa choyamba ndiye iwo anatenga chipata cha mdani kodi sanali yesu yemwe anapanga lonjezo ngati inu mubweretsa ngakhale chokhumudwisa pa mmodzi wa ang'ono awa zikanakhala bwino kuti inu mphero imangiriridwe pa khosi panu ndipo inu nkuponyedwa mukuya kwa nyanja musatingakhale zibweretsa chokhumudwisa kwa ang'ono awa amene amakhulupirira mwa ine ndipo zizindikiro izi zidzawatsatira iwo amene akhulupirira mwa ine iye anapanga kusiyanitsa iye anapanga kusonyeza kwa omwe akanati akhulupirire ndi omwe akanati asakhulupirire timakhala nthawi zonse kuli unyinji utatu wa anthu uwo ndiwo wosakhulupirira wodzipangisa kukhulupirira ndi wokhulupirira koma mulungu ali nayo njira yotsimikizira yemwe ali wokhulupirira wokhulupirira uyo amayima zolimba pa zomwe mulungu anena kuti ndi choonadi inde anali Eliya ntisibe pamene zinafika pa chionetsero mpaka iye ankaganiza iye anali mmodzi yekha mu fukolo yemwe anali akukhalirabe moyo mulungu ndipo mfumu inkati muike iye pa mulandu ndipo iwo anamuzunza iye ndipo mfumukazi yaing'ono ija yodzirocha utoto dzina lake Yezebeli anaopseza moyo wake ndipo pamene zinafika ku chionetsero Eliya anatenga zipata za ndani wake ndipo anatembenuzira kukolonselo kubwerera kwa mulungu kachiwiri mulungu anali Mose atakhala nayenso mu mzere wa mbewu ya chifumu iyi mbewu ya Abrahamu kuti pamene iye anatumizidwa uko mu Igupto kuti akawawombole wana a Israeli ndipo mulungu anali atamupatsa iye zizindikiro ndi zodabwitsa kuti akazichite ndi kuyikantha nthaka ndi kubweretsapo achule ndi utitiri ndi mdima ndi matalala ndi mvula ndi moto ndipo anali atachita zozizwisa zonse izi komabe pamene iye ankawatsogolera iwo potuluka ndi dzanja la Yehova uko unafika nthawi pamene iye anakumana ndi chipata pakati pa iye ndi dziko lolonjezedwa uko kunali nyanja yofiira chotchinga pa njira iwo anali atazunguliridwa mmenemo ndi ankhondo a Farao mapiri ndi zipululu ndi nyanja yofiira koma Mose anapita patsogolo ndipo anatenga chipata cha mdani wake ndipo anawoloka nyanja yofiira nsapato zowuma pamene iye anali kuyenda pa nsewu wa fumbi iye adzatenga chipata cha mdani mulungu ananena chomwecho ndipo izo zikukhazikitsa icho zinali zaka pang'onopokha mtsogolo pamene mayeselo anabwera ndipo mpingo wonse unagwedezeka monga izo zimakhala zopheka kwambiri kwa anthu osonkhana kuzichita pamene china chake sichikuoneka basi kuti chikuchitika mwanjira yomwe icho chimayenera kuti zikhala chili mulungu amazipangisa izo mwanjira imeneyo mulungu amabweletsa kumangika mu mpingo mwana aliyense yemwe abwera kwa mulungu ayenera kuyeserwa ndi kutsimikiziridwa ndi kuyeserwa iye amalola zodwala zizikukanthani inu iye amalola matenda azibwera pa inu kuti akuyeseni inu ndi kukutsimikizani inu kuti alisonyeze dziko kuti ndinu mona ali mbewu ya Abrahamu iye amaloleza izo mwachifuniro chake chomwe iye amaloleza ngozi iye amaloleza abwenzi kuti akutembenukire mokutsutsa iwe iye amaloleza zinthu zonse izi ndikumumasula mdiyerekezi kuti akuyese iwe ndipo iye adzachita zonse kupatula kutenga moyo wako iye akhoza kukuponyera iwe pa bedi yakusautsika iye akhoza kuwatembenuzira oyandikana nawo mokutsutsa iwe iye akhoza kuwutembenuza mpingo kuti ukutsutse iwe iye akhoza kuchita pafupi tilichonse ndipo izo ndi chifuniro cha mulungu kuti iye achite izo ife timaphunzisidwa kuti izo ndi zofunika kwambiri kuposa golide kwa ife nanga bwanji Abrahamu ndi Isaki pa phiri mmodzi yemwe anapasidwira lonjezo ndipo ndikumvera kwake ndi kuzindikira kwake ndi chikhulupiriro chake mwa Yehova ndi kupyolera mu izo ndi izo zokha kuti mulungu anayang'ana pansi ndipo anati mbewu yake idzatenga zipata ine ndalumbira kwa mwini wanga kuti ine ndidzachita zinthu izi palibe wina wamkulu yemwe iye akanalumbirirapo koma iye analumbira pa iye mwini ndiye ngati iye anamusiya Abrahamu kuti ayesedwe mpaka pa malo otsirizaja iye ayenera kuti akuyeseni inu ndi ine mpaka ku mphindi yotsiriza iyo nthawi iyo yakulingalira pamene chilichonse chimakhala kutali ndi iwe iwe umayenera kuima weka pamenepo. Aleluya. Ndi choncho. Kuima weka. Kupita kunja uko ndi kuti ngakhale iye atandipha ine. Komabe ine ndizimudalira iye. Ndiyo mbewu ya Abrahamu. Ndiye mmodzi yemwe amapereka lonjezo. Ndilibe kanthu zomwe wena onse wazinena, wena onse wazichita. Koma ine ndi nyumba yanga, ife tizimutumikira Mulungu anati. Kati wena onse wati palibe kanthu kwa chowachitikiracho, ilo ndi gulu lakutentheka. Kwa ine ndi banja langa, ife tizimutumikira Mulungu. Ndiko ine ndikanakonda kugwirizana ndi Paulo pomwepa. Ndikuti munjira yomwe imatchedwa chisokonezo, momwemo ine ndimamupembeza Mulungu wa makolo athu. Ngakhale mutakhala amanong'onong'o, atabwera mu mpingo, ngakhale atakhalapo opotoza, ndipo ngakhale atakhalapo mitundu yonse ya aneneri abodza, ndi chilichonse atabwera mu mpingo pakati pa wanthu, ndi mwa oyandikana nawo ndi chilichonse. Koma kwa ine ndi kwa nyumba yanga, ife tizimutumikira Ambuye. Ngakhale onse watasiya kumabwera, ndipo ngakhale mpingo utazizira, osagwirizana, ine ndi nyumba yanga, ife tiziwatumikira Ambuye. Ngakhale ngati wina anapempheleredwa ndipo sanachire, izo zilibe kanthu kochita ndizo. Kwa ine ndi nyumba yanga, ife tiziwatumikira Ambuye. Koyesa ndi mayesero. Wanthu si osalephera, koma Mulungu ali. Munthu, inu mukayika malingaliro anu pa munthu, yadzalakwitsa. Mwina osati mwakufuna, koma adzachita izo. Mulungu amamulola iye kuti achite izo. Totero kuti iye akhoze kugwedeza chikhulupiriro chanu kuchitosa kwa munthu. Chikhulupiriro chathu sichili mu nzeru ya munthu, koma mu mphamvu ya chiziziro cha Yesu Khristu. Ndi pamene mbewu yoona ya Abrahamu imayika lonjezo lake, chifukwa iwo angangokhoza kukhala mbewu ya Abrahamu pamene iwo alandira mzimu woyera. Wopanda mzimu woyera, iwo sali mbewu ya Abrahamu. Chikhulupiriro chomwecho chimene chinali mwa Abrahamu chimabwera mwa wokhulupirira. Ndilibe kanthu zomwe zingati zichitike kapena kusiyana kwake. Wokhulupirira amayendabe mopitirira. Azondi anabwerera mbuyo ndipo anati, ndi ndizopusa kuti tiyesere. Palibe tofunikira kumapitira mtsogolo konse, chifukwa anthu amenewo ndi zimphona zazikulu chotero kumeneko. Ndipo iwo alinawo maboma akulu, ndiwo iwo alinazo mthungo ndi bwanji, mpakana ife tikuoneka ngati ziwala pambali pa iwo. Ine sindikudziwa, koma ine ndili wokakamizidwa kuti ndizikhulupirira pano kuti Yoswa anali kanjipiti basi kakang'ono, wang'ono kwambiri basi, kamunthu kakang'ono. Ine ndikukhoza kumuona iye akudumba pamwamba pa china chonga ngati bokosi. Ndikuti ambuna ndi abale wanthu 2 million. Ife ndife oposa kukhoza kuti tiwatenge iwo mukono. Chifukwa apo panali mbewu ya Abrahamu. Mulungu anapereka lonjezo, icho chinali chotenga chawo. Mulungu anapereka lonjezo, zinalibe kanthu chomwe otsutsa anali. Mbewu yone ya Abrahamu inati, ife tikhoza kulitenga ilo, chifukwa Mulungu analipereka ilo kwa ife. Pamenepo inu mwayima mmawa uno, apo wayima mpingo wa Mulungu wa moyo. Ine sindikusamala zomwe wina aliyense anena, zomwe adokotala anena, chomwe tilichonse chomwe wosakhulupirira anena. Ife tikhoza kuposa kufanizitsa kwa chilichonse chimene chikubwera pa njira. Ife ndife mbewu ya Abrahamu, ndipo ife tidzatenga chipata cha mdani wathu. Chilibe kanthu chomwe mdani ali. Mulungu anapereka lonjezo, ilo linali lawo, chokhala nacho chawo. Madiriso ndi chokhala nacho chanu. Chipulumutso ndi chokhala nacho chanu. Mzimu woyera ndi chokhala nacho chanu. Ndipo alipo alaliki akulu zikwi ndi wena otero mu dziko lero, omwe amati izo sizili chomwecho. Koma mbewu ya Abrahamu imadziwa kuti izo zili chomwecho. Iwo amawanda momwemo atenga zipata za mdani. Mulungu anati iwo akanadzatero. Iwo amakhulupirira izo chifukwa ndi lonjezo. Mbewu yake idzatenga chipata cha mdani. Tsopano inu mudzapita kupyola kuyesa mayesero. Ndipo Yoswa anayima pajapa womvera. Munthu wang'ono anati ine sindikusamala momwe alili akulu. Ine sindikusamala mtundu wa nthungo yayikulu yomwe ali nayo momwe makoma awo alili wokwera ndi momwe izo zili zazikulu. Lonjezo lathu ndilo kuli chipata chidzatengedwa ndi mbewu ya wana wa Mulungu. Ndipo ife tikupita kuti tikazitenge izo. Ife ndife oposa kufanizisidwa ndi iwo. Oh, ndiyo mbewu yoona. Ambiri ayiwo amene anabadwa mbewu yachibadwa inati ife singakhoze basi kuzichita izo. Palibe chifukwa choti tiziyesera. Moona ife tapitiriridwa chiwerengero. Ife tapitiriridwa kalasi. Ife tili chilichonse. Zilibe kanthu. Iye sakanati iwo anali kuyang'ana pa onani chomwe diso litaona. Ndipo Yoswa anali kuyang'ana pa zomwe Mulungu ananena. Mbewu ya Abrahamu siyimang'ana ku chilichonse cha zinthu zachilengedwe. Iwo amayang'ana ku zomwe Ambuye ananena. Ndilo lonjezo. Bwanji ngati Abrahamu akanati ayang'ane ku zachilengedwe. Pa mkazi wa usingu wa zaka 100 naimpe iye anali. Ndipo iye anali 100. Ndipo anali atakhala naye kuchokera ali msungwana wang'ono. Ndipo iye anali mnyamata wang'ono. Ndipo popanda mbewu iye sanayang'ane pa zinthu zimenezo. Iye anati anaziwerengera zinthu zimenezo ngati kuti panalibepo. Pakuti iye ankayang'ana kokha zomwe Mulungu anati. Ine ndidzakudalisa iwe Abrahamu. Ndipo ine ndidzakupasa iwe mbewu mwa Sara. Ndipo iye anakhulupirira izo. Iwe sumayang'ana kwa zosusa, ife timayang'ana pa zomwe Mulungu ananena. Mulungu ananena izo, izo zikukhazikitsa icho. Chotero ndiye pamene iye anafika uko ku Yorodani. Pamene Yoswa anapangidwa mtsogoleri wamkulu wa ankhondo. Ndipo iwo anabwera mpaka kumphepete komwe kwa madzi. Ndipo ankakhoza kuyang'ana kutsidya ndi kuona Yeriko. Koma pakati pa iwo pamene Yoswa anali atakonzeketsera ankhondo ake panali chipata. Chipata chimenecho chinkatchedwa Yorodani. Koma lonjezo la Mulungu ndi labwino pa chipata chilichonse. Zilibe kanthu kuti chipatacho ndi chiyani. Lonjezo la Mulungu ndi labwino. Iye adzatenga zipata za mdani wake. Izo zikukhazikitsa icho. Pamene iye anafika mpaka ku Yorodani mawa umenewo, mwina ine ndikuti ndikhulupirire kuti mdierekezi anali nayo mitambo ya mkuntho itapachikidwa paliponse. Madzi amatope akulu akukubuduzikira mmusi. Minda inasesedwa ndi kusefukira. Oh, ndi nthawi yoyesa bwanji. Koma Yoswa anati konzekani inu muona ulemerero wa Mulungu. Ndipo iwo anadziyeresa okha ndipo anakhala wokonzeka. Akukonzeketsa pamene chilichonse chinkaoneka kuti chinali mosiyana. Koma iyo inali mbewu ya Abrahamu yomwe Mulungu anamulumbirira. Ine ndidzamupasa iye chipata. Iye anafika ku Yorodani icho chinali chipata chake. Ndipo iye anachitenga icho. Mawa wina uwo ine ndidzayenera kuti ndidzafike ku chipata chotsiriza icho nanenso. Inu muyenera kuti mudzafike mpaka ku Yorodani. Koma mbewu ya Abrahamu idzatenga chipata. Chilile kanthu chomwe icho chili. Iye adzatenga chipata cha mdani aliyense. Amuna onse awo anali amuna akulu. Iwo anapera mu mzere. Koma potsiriza tsiku lina mu Betlehemu wa Yudeya, mbewu ya chifumu inabadwa. Chimene wena onse iwo anali mithunzi chabe. Mbewu ya chifumu inabadwa osati mwa mwamuna. Koma iye anabadwa mwana mwali. Ali ndi mphamvu mu misampha yake kuti agonjese imfa ndi hade. Mulungu anapanga lonjezo. Munthu wamba sakanakhoza kuzichita izo. komangali mulungu apanga lonjezo iye alibasi mulungu yemweyo yemwe iye anali maminiti angapo mbuyomo ya Abraham Yehova ire ambuye apereka njira kuti inu mutenge zipata ife tili tamotani izo Yoswa anafa, Mosa anafa, ena osa iwo anafa. Koma mulungu anati, iye adzatenga chipata cha mdani wake. Kodi iye adzatenga bwanji, imfa. Iye ali nayo njira yochitira zinthu. Iye adzatenga chipata cha mdani wake. Mbewu yachifumu inabadwa. Iye anayesedwa muchikhalidwe chilichonse monga ife tili. Basi monga inu, mumayenera kuti muziyesedwa. Yomwecho, ya anali. Ndielekezi mansanga, anamutenga iye. Pamene iye, analandira mzimu oyera. Anapita mchipululu, kwa masiku 40 ndi usiku, kuti akayeserwe. Ndipo pamene iye, anabwerako, ndipo pa imfa yake, iwo anakomerera misomali mudzanja lake, ndi kulavulira mu nkhope yake. Iye anadutsa mu nthenda iliyonse. Koma pamene iye anali kuno, pa dziko lapansi, iye anatsimikizira kuti iye, akoza kugonjesa matenda pamene amake ankazake wa Petro anagona chidwalire ndi manjenje iye anakhudza dzanja lake ndipo malungo anamuchokera iye pamene wakhata anafuula pa chipata wosayera wosayera ngati inu mukulola inu mukhoza kundipanga ine wamphumphu iye anati ine ndikulola khala iwe wamphumphu iye anagonjesa ndipo anatenga chipata cha khate Iye anatenga chipata cha malungo. Iye anapanga chilengedwe chilichonse mumvera iye. Iye anali mbewu ya Abrahamu, mbewu ya chifumu. Mmodzi yemwe lonjezo linaperekedwako kwa iye. Abrahamu ndi mbewu yonse imene inamutsatira iye mpaka ku mbewu ya chifumu. Ndi mbewu yonse ya pambuyo pa iye. Lonjezo la mulungu tiloona. Iye anagonjetsa matenda, iye anagonjetsa yesero. Pamene mdani analavulira pa nkhope yake kukantha nsagwada yake iye anatembenuzira mbali inayo pamene iwo ankamumwetula ndevu pa nkhope yake ndi kulavulira pa iye iye sanabwezere mwano iye anagonjesa chipata cha mayesero ndi kuchitenga icho ndiyenu mukuti kupsa mtima kwanga kungandilole ine kuchita izi inu mbewu ya Abrahamu Inde bwana iye anakugonjeserani inu izo pamene iye anachitiridwa mwano iye sanabwezere mwano pamene iye anaronzerwa iye anaugwira mtendere wake pamene iye anatedwa mdielekezi iye anaugwira mtendere wake iye anali na ntchito imodzi ndipo ndiyo ntchito ya atate ndipo iye ankapita uku ndi uko akuichita imeneyo ndiyepo otsiriza ndipo anamutengera iye ku mtanda Impa inkayenera kuti ikayang'anizane naye ena onse iwo anagonjetsa nyanja ndipo iwo anagonjetsa chilengedwe ndipo iwo anali atagonjetsa mitango ndipo iwo anagonjetsa moto iwo anagonjetsa chilichonse kupatula imfa koma apa panali mmodzi akumenya mu bongo wake mitsemba yake ndipo anali nayo mphamvu yogonjetsera imfa Chotero iwo, anatenga manja ake, ndipo, anamuongola iye, namukomela iye pantanda. Iwo, anamumenya iye, ndipo iwo, anamupapula iye, mpaka mafupa ake, ankaonekera pa iye. Koma pamene iwo, anatero, ndipo iwo anakita, zonse zomwe iwo, akanakosa kuzichita, imfa, inamukanda iye. Inati tsopano, ine ndikutenga iwe monga ine, ndinamchitira Yoswa. Ine ndikutenga iwe monga ine ndinamchitira Daniele. Ndipo ine ndichita zonse izi chifukwa ine ndikupangisa iwe kuti ufe. Ndipo iye anafa mpaka dzuwa linadzichitira manyazi lokha. Iye anafa mpaka tilengedwe tinachita manyazi ndipo icho tinalephera kuti chigwire ntchito. Dzuwa linalowa pakati pa tsiku nyenyezi zikanakhoza kutulukira. Iye anafa mpaka zinthu zinali zakuda kwambiri inu simukanakhoza kuliona dzanja lanu patsogolo panu pakati pa tsiku ine ndikulingalira chilengedwe chinati ndiloleni ine ndife ndiye mbale ye mdielekezi anatumiza solo yake yofunikayo mu maenge wapanda malire ahade kumeneko zipata zinadzeguka koma iye anatulukako tsiku lachitatu anayigonjesa iyo amen Mbeu yake sidzatenga chipata cha mdani. Anaigonjesa imfa iye, anagonjesa hade mawa oyamba wa Istara uja iye, anawagonjesa manda. Tovano, ipetu kuima oposa agonjesi kupyolera mwa iye. Yemwe anatikonda ife. Patsiku la Pentekoste iye anatumiza pansi mzimu woyera kuti upitirize kupyolera mwa mitundu kuti ukatengeko mbewu ya lonjezo kuti upeleke kwa mitundu otayidwa kunjawo kuti upeleke kwa iwo ubatizo wa mzimu woyera kuti ukawabweretse iwo mulonjezo. Tovano, ife tilinawo ufulu kuti tizigonjesa matenda onse. Ife tikusowa kuti tiziwagonjesa iwo. Iwo anagonjesedwa kale. Ife tikungosowa kuti tizitenga lonjezo ndikupita kukawatenga iwo. Iwo anagonjesedwa kale. Imfa inagonjesedwa hade, inagonjesedwa matenda, anagonjesedwa mayesero, anagonjesedwa abyelekezi onse, anagonjesedwa hade, inagonjesedwa imfa, inagonjesedwa manda, anagonjesedwa. Ife tikuyima muchipata umazitenga izo. Tirikusowa kuti tiziombera mfuti. Izo zinalipiridwa kale mdani wake. Iye adzatenga chipata cha mdani wake. Angati masauzande amamiliyoni iye adzagonjesa chipata cha mdani wake. Mdani aliyense iye anauka kwa kufa. Ife tatenga izo chifukwa iye anazipereka izo kwa ife. Izo zonse ndi mphaso ya ulere. Pambali pa izo zonse ndi chilichonse chimene iye anachita. Ndipo anagonjesa chipata chilichonse. Iye anagonjesa matenda, anatenga chipata. Chinthu chokha chimene ibetiyenera kuchita ndikuyenda mpaka kuchipata ndikukati mu dzina la Yesu Khristu mgonjesi. Amen. Pamene inafika nthawi yoti afe, ndipo imfa inati, ndioneni ine ndikumupangisa iye kuti abweze chipembedzo chake mu dzina la Yesu Khristu wa ku Nazaret. Kubudukira mbuyo Yorodani. Mbewu ya Abrahamu ikutenga chipata. Kwa Paulo anati pamene iwo anali kukonzekera kuti amudule mutu wake, mbewu ya Abrahamu iye anati, imfa mbola yako ilikuti manda, tilikuti chigonjeso chako. Mathokozo akhale kwa Mulungu yemwe amatipatsa ife chigonjeso kupyolera mwa Yesu Khristu. Iye adzatenga chipata cha mdani wake, akutitenga icho. Tovano, iye sali kumenyedwa pa chipata. Iye adzagonjesa icho ndi kutitenga icho. Iye adzachitenga icho. Izo zili mu mphamvu yake yomwe. Mu mpingo wa Mulungu wa moyo mawa uno mwagona mphamvu yoti azichilisa matenda onse. Mu mpingo wa Mulungu wa moyo mwagona mphamvu yogonjesera mayesero onse. Muzotengedwa ndi mpingo wa Mulungu wa moyo mawa uno mwagona mphamvu yolimanga tchimo ndi kuliponyera ilo kutali ndi kulandira ubatizo wa mzimu woyera mu mpingo wa Yesu Khristu. Chilichonse chimene inu muchikhumba tembani mu dzina langa ndipo icho chidzapasidwa kwa inu. Kanthawi pang'ono ndipo dziko osati mbewu, mbewu yosabadwanso lidzandiona ine kenanso. Komabe inu muzidzandiona ine, pakuti ine ndidzakhala ndi inu ngakhale mkati mwanu mpaka kumapeto a dziko. Chiyani? Mbewu yachifumu. Ntchito zimene ine ndikuzichita inunso muzidzazichita. Ine ndizidzazitsimikizira ndekha kuti ine ndili ndiwe, pakuti zizindikiro izi zizidzawatsata iwo amene akhulupirira. Iye adzatenga mbewu ya mdani wake. Iye adzatenga mbewu yake, idzatenga chipata cha mdani wake. Ndipo kanthu chomwe chipatacho chili, ngati chili matenda, mayesero, tchimo, chilichonse chipatacho chili, icho nchogonjetsedwa. Ndipo mbewu ya Abrahamu imatenga izi. Kodi sindinu okondwa mawa uno kumadziwa kuti ife tikuyima tsopano oposa mgonjesi. Oposa mgonjesi. Oh, palibe kanthu koti tizimenyera. Mbewu yatha, kherere yawombedwa, mbendera yakwezedwa. Ndipo mkati mwa mulu wa tchimo uliwonse, mkati muli monse mwa chipinda chawadwala chilichonse, muli mtanda wokhwekhwerezedwa wakale utadzalidwa ndi magazi a Yesu Khristu mgonjetsi. Chinthu chokha chimene ife timachita kukhulupirira, kuyang'ana ndi kukhala moyo. Ine ndidzakhala ndi inu. Ine ndizidzatsimikizira wanu akubwera mu masiku otsiriza ndi kumati tabwino izo zinali koma ine ndidzakhala ndinu ndipo zinthu zomwe zimene ine ndinkachita pano pa dziko lapansi ine ndidzakhala mwa inu ndikuchita chinthu chimodzimodzi chomwecho ye iwo azidzaziwa iwo azidzandiona ine anthu anga azidzandiona ine mbewu ya Abrahamu izidzandiona ine iwo azidzandiziwa ine iwo adzandizindikira ine enawo azidzanditcha ine Belezebule basi monga iwo ankachitira koma inu muzidzandidziwa ine pakuti ine ndizidzakhala ndi inu inu muzidzandiona ine muzidzandiona ndi diso lanu inu muzidzandiona ine pakuti ine ndizidzakhala ndi inu ngakhale mpaka kumapeto a dziko zinthu zomwezi zimene ine ndikuzichita iye amene akukhulupirira pa ine ntchito zimene ine ndikuzichita iye azidzazichita nayenso mtundu womwewo wa ntchito ndipo lero mpingo wa mulungu wamoyo uli nawo mwayi wakumayima ndikumaona kugonjetsa yesu khristu waukisidwa mwana wa mulungu wamoyo atayima alipo akukhala moyo mu mpingo wake akuchita chinthu chomwecho iye ankachita ye ife tikutenga chipata cha mdani aliyense ngati inu muli naye mdani mmawa uno ndiye mbale wanga palikokha ngati inu muli mbewu ya Abrahamu mutatha kumva izi kulibe adiyerekezo okwanira mu gehena amene angakhoze kusunga chipata chimenecho patsogolo pa inu icho chipeguka ine sindikusamala chimenecho chili inu muziyenda kupita kumeneko monga mbewu yolonjezedwa kuti ine ndikudzitengera ichi chikhale changa ichi ndi changa pa mulungu analumbira kuti iye akanadzamuukisa yesu ndipo kupyolera mwa yesu ine ndinagonjetsa ine ndikubwera mu dzina la mgonjetsa ameneyo yesu khristu bwera mbuyo ine ndikudutsapo amen iye adzagonjetsa chipata cha mdani ndiye imani pamenepo mapewa anu mbuyo ndi chishango chanu chikunyezimira chidaphimbidwa ndi magazi a ambuye yesu mdani azizindikira ichi inu mungakhala nacho chosowa tanthulani kwa iye tsopano pamene ife tikupempha inu mkati muno mmawa uno pamene inu muli nayo mitu yanu itaweramitsidwa ndipo ngati inu muli nacho chosowa kodi inu mungati mungokweza dzanja lanu kwa yesu ndi kungoziyankhula izo mu mtima mwanu mu mtima mwanu ndikuti ambuye inu mukudziwa chosowa changa tsopano ine ndamva mmawa uno ndipo ilo ndi baibulo iye adzatenga chipata cha mdani ine ndikubwera kudzatenga chipata mwina ine ndilinako kudza mtima mwina ine ndikusowa mzimu woyera timo landimangira ine pansi ine ndili ndi chosowa koma ine ndikubwera kuchipata tsopano ine ndichitenga icho mmawa uno chipata changa chotero pereka njira ine ndikubwera chodutsa ambuye wodalitsidwa inu mwaona manja onse awa ndipo inu mukudziwa awa ndi mawu anu ambuye ine ndangowabwereza iwo ndipo ndabweretsa pansi kupyola mu malemba makhalidwe a baibulo zamomwe iwo ankagonjetsera maufumu ndipo anachita chilungamo ndipo anadzimisa moto kuononga kwa moto ndipo anapulumuka msonga ya lupanga ndipo anayimitsa kamwa za mikango ndipo kuwonjezerapo akazi analandiranso akufawo kubwerera kumoyo ndi zinthu zambiri chifukwa inu munazilonjeza izo ilo ndi lonjezo lanu mbewu yake mbewu yako Abrahamu idzatenga chipata cha mdani ndipo inu mumasunga lonjezo lanu ndipoperekani kwa iwo ambuye chokhumba cha mtima wawo mulole iwo apite kuchokera pano munthu wosiyana mulole iwo apite akudziwa kuti iwo ali agonjetsi chifukwa kuti mbewu yachifumu inawagonjetsera iwo fumu yolemekezeka pamene iye anabwera wobadwa kwa namwali iye anagonjetsa mdani aliyense ngakhale mpaka imfa chotero imfa iyo yomwe singakhoze kuopseza mbewu ya Abrahamu ife tilinalo lonjezo kuti ife tidzatenga dziko lapansi ndipo tidzabwereranso mwa njira ya ulemerero kwambiri mu thupi la ulemerero mdani wotsiriza atayikidwa pansi pa phazi la mwana yekhayo ndi wotsiriza wa mulungu yemwada atabwere kuzalowa mu ufumu. Ngadali kwawo ali ndi mandawo mwamba mbuye omwali ochimwa apulumuseni iwo. Iwo amene ali kubwerera mbuyo aloleni wadziwa kuti iwo sakusowa kuti azikhalabe wobwerera mbuyo yakhoza kutenga chipata icho chawobwerera mbuyo. Mwina mmozi uyo wopsa mtima loipa lilime lonyansa kapena mtima wosirira kapena wina waliuma pa ndalama kapena chinthu china chonyansa asiyeni iwo adziwe kuti iwo akhoza kuchitenga chipala chimenecho. Mwina izo ni matenda mbuye masautso iwo akhoza kutenga chipata chimenecho pakuti iye anavulazidwa chifukwa cha zolakwa zathu anatunduzidwa chifukwa cha kusaweruzika kwathu. Chilango cha mtendere wathu chinali pa iye ndipo ndi mikwingwirima yake ife tinachiritsidwa. Ife agonjesi mmawa uno perekani izo ambuye ndipo pambali pa izo zonse ntchito yayikulu iyo imene inachitidwa ndi iye komabe iye ali nafe komabe iye analonjeza kuti iye akanadzachita izo kanthawi pang'ono ndipo dziko limandiona ine kenanso komabe inu muzidzandiona ine pakuti ine ndidzakhala ndi inu ngakhale mwa inu mpaka kumapeto a mʼbado. Ine ndikupemphera Atate kuti inu mudzipangise nokha kudziwika kwa wina ndi aliyense mawa uno pakuti ife tikupempha izi mu dzina la Yesu amen.
Do you believe that to be true?
Kodi inu mukukhulupirira izo kuti ndi choonadi? Makachetechete khulupirirani izo kuti ndi choonadi. Popanda kugwedera kumodzi kwakukayikira mu mtima mwanu. Tsopano ingokumbukirani izi, kugwira ntchito kwa mzimu woyera ndikuopseka kwambiri kuti iko kumawasokoneza malingaliro alunda. Zinthu zopweka kwambiri zimene ine ndinayamba, ine ndawuonapo mzimu woyera ukuchita izi. Ine ndimakhoza kunena zinthu zomwe bwanji, ine sindikanati ndiganize za izo kukhala zili mwa njira imeneyo. Ngati ine ndikanati ndigwiritse ntchito malingaliro anga omwe, ine ndikanati chabwino, izo sizikanakhoza kukhala zolondola, koma izo nthawi zonse ndi zolondola. Iye amachita zinthu mopweka kwambiri basi. Ndipo iye amachita zinthu kuti adzipangise yekha kudziwika kwa anthu ake. Mulungu ali ndi anthu ake, iye ali pakati pa anthu ake. Iye amawakonda iwo ndipo iye akufuna kuti aziwachitira iwo ndi kumawathandiza iwo ndi kungowalola iwo kuti azidziwa osati zomwe iye adadzachite koma zomwe iye wazichita kale. Iye wazichita kale izo. Izo ndi zanu, izo ndi za inu, iyo ndi mphaso ya ulere yochokera kwa Mulungu Atate wathu kwa mpingo wake. Tsopano momwe amalingaliro alunda ati adzasokonezedwe kwambiri monga mu masiku a Danieli ndi mu masiku a ana a Chihebru ndi ochuluka omwe ife tawakamba mmawa uno. Onani dziko la alunda pamwamba mu dziko lija anali basi olimba kuti agonjese monga izo ziliri tsopano. Izo nthawi zonse wakhala ali mdani mwa njira yawo yoonera ndi sayansi yawo ya makono ndi zinthu nali basi zosokoneza ndi zinthu mwa malingaliro apo monga zathu zilili lero. Mwaona izo zinali chinthu chofanana koma kunali awo nthawi zonse omwe ankayesetsa kukhala pamenepo ndi kumati Mulungu akulondola. Mawu a Mulungu ndiwoona. Ndipo inu, inu simukusowa kuti muzigonjetsa. Chifukwa iye anagonjetsa. Chinthu chokha chimene inu muyenera kuti muzichita ndicho kungopitapo ndi kukatenga. Kukayima pa chipata ndi kuti izo ndi zanga. Ichi ndi changa. Mulungu anapereka icho kwa ine. Chipulumuso changa. Ngati ine ndikufuna mzimu woyera, Mulungu anawupereka iwo kwa ine. Lonjezo lili kwa ine. Kwa ana athu onse amene ali akutali komwe onse ochuluka omwe ambuye wathu ati adzawayitane. Ndicho chifukwa ine ndikuyima basi utumiki wanga wakuzindikira za mu mtima uku ndi zina zotero iwo utha posachedwa patsopano. Iwo uzikhala nthawi zonse ulipobe koma iwo posachedwa uthetsa izi chifukwa iwo ukupita ku china chake chachikulupo. Kukona. Iwo ukupitirira mwamba kuchokera pa kugwira kwa dzanja mpaka pa kuzindikira za mu mtima ndipo tsopano iwo ukukonzekera kuti upange umodzi wina mukona. Mwaona izi zipenyeni izo ndipo mudziwe kuti ndizoona mukona. Ine ndikudziwa kuti ndichoonadi. Ndipo iwo uzipita mokulira, mokwerera, mwabwinoko. Zedi, pa iye analonjeza izi. Ndipo zomwe iye analonjeza, iye amazichita. Iye sangakhoze kulephera mulonjezo lake. Ndipo izo ndiyani kukhalapo kwake kwa moyo, kwa nthawi zonse ndife. Kuti alole izo, tikuloleni inu, kuti mudziwe kuti iye wakutengerani inu chipata. Iye anali mbewu yachifumu, panalibe wina yemwe akanatenga zipata zimenezo koma iye. Onse ombuye umo anali mithunzi yakudza kwake. Koma pamene iye anadza, izo zinatsirizisa ndewu yonse. Ndewu inathesedwa ku Getsemane ndi pa Gologota. Ndipo tsopano ife tikungoyima monga agonjetsi. Palibe ndewu yoti tichite ife. Ndewu yatha. Ife tangokhala nazo ife. Chikalata cha umwini chovomerezeka kwa izo. Kudalirika kolembedwa ndi Mulungu Atate wathu, yemwe anakweza dzanja lake anati, ine ndikulumbira pa ine mwini, kuti mbewu yake idzatenga chipata cha mdani. Ndizo apo, icho chinatengedwa kale. Iye anavulazidwa chifukwa cha zolakwisa zathu. Ndi mikwingwima yake ife tinachiritsidwa. Izo zinachitidwa kale. Iyo ndi ntchito yotsirizidwa. Ife tikungotenga izi. Ndipo ntchito zimene ine ndikuchita, inunso muzidzazichita. Mfumu ili ndi ife mawa uno. Madalitso ake akulu mzimu woyera ukuyenda pa ife. Kuti timverere kumverera kwa ulemerero uko. Kuti tizidziwa kuti zili ndende ndi munzere ndi mawa a Mulungu. Izo zimatipasa ife chitonthozo chodabwitsa motero kudziwa kuti kuti Mulungu ndi Atate wathu. Tsopano ine ndikukhulupirira, kodi iye anapereka makadi apemphero mawa uno. Ine ndinamuza iye chabwino ngati uko, ukanati kusakhale wenanso kungopatula anthu apakachisi chabwino, usati ukapereke makadi apemphero aliwonse. Koma ngati uko kukakhala monga 10, anthu 15 kapena china chake, alendo muzipata, bwanji, apo kaperekeni makadi apemphero kuti ife tikakhoze kuwabweretsa iwo apo ndi kuwapempherera iwo. Yangati ali alendo ndi ife mawa uno, kwezani dzanja lanu. Oh my Zedi, alipo 15 kapena 20 ayo. Chabwino. Ife tuwafolesa makadi apemphero awa ndi kuwabweretsa iwo kunsanja. Mwaona chifukwa chimene ine ndinanena za anthu apa kachisi, iwo amakhala pano. Kuzindikira kwa za mumtima uku, kumbukirani ine ndikuyankhula izi. Kuzindikira za mumtima posachedwa apa kufika pa mapeto. Padzakhala pali china chake chachikulu kwambiri ndi chabwino kwambiri. Tiri mjira basi. Analipo, amene ine ndikuwadziwa, ndikuona inu mukuyangana pa abale awiri tsopano, amene anali kuima ndine dzulo, pamene izo zinachitika, ndikuona. Ndipodzana pamene izo zinachitika. Ndipo izo ndi nthawi zitatu motsatana tsopano, izo zachitika. Chitsimikizo kuti izi zili pakali pano pafupi mukuona, zikungokonzekera kuti zichitike. Tukuna Ambuye, inu ndinu Mulungu, ndipo ife, ntchito wanu. Ife tikukuthokozani inu chifukwa cha mawu anu, chifukwa cha mzimu woyera, omwe wadalitsa mitima yathu. Ndipo tsopano ife ndife wokondwa, ife takhala pano, tikudziwa kuti ife ndife agonjetsi. Ife tatenga kale, zipata zonse za mdani. Izo zaperekedwa kwa ife, ndipo ife linalo fungulo lotsegula paliponse mudzanja lathu. Dzina la Yesu Khristu litsegula chipata chilichonse cha mdani. Tengani fungulo ili, fungulo la dzina la Yesu, ndipo litsegula chipata chilichonse cha mdani, yemwe wakumangirani inu kutali ndi lonjezo lililonse. Ndipo Mulungu mawa uno ife tikubwera mu dzina la Yesu, ndi fungulo ili, kuti titsegule zipata kwa odwala ndi osautsika. Pakuti zinalembedwa mu mawu ake, mu dzina langa iwo adzatulusa ziwanda. Iwo adzayankhula ndi malilime atsopano. Ndipo ngati iwo atatenga njoka kapena atamwa kanthu kalikonse kakupha, iko ikamadzawavulaza iwo. Iwo adzayika manja awo pa odwala, ndipo iwo adzachira. Ife tikudziwa zinthu zimenezo ndizoona. Ndipo perekani mawu uno Ambuye kuti iwo atero. Anthu adzakhoze kumaziona izi, kupyolera mu maonetseredwe a mawu atapangidwa thupi, ndipo akukhala pakati pathu, kuti iye anavulazidwa chifukwa cha zolakwisa zathu, ndi mikwingwirima yake ife tinachiritsidwa. Ndipo mulole iwo avomereze izo ndi kuchiritsidwa mawu uno, kukudwala kwawo konse ndi matenda ndi mavuto. Ife tikupempha izi mu dzina la Yesu. Amen. Inu tamaimba ni tete kungo kulupirira mwaka chete chete ndi mochedwetsa ngati mungu tero. Ndipo chiani polinu munayambira pa wani number 1 card la tempo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kapena chiri chonse chimene chilipo chabwino. Polinu mungu tero mwaka chete chete ngati inu mungu athe kuimirira bwerani kumbali iyi.
Number one, number two, number three, number four, number five, number six, number seven, number eight, number nine, number ten. While they're making their way and
iwa kupanga njira yawo ndi kutenga malo awo woti aime ine ndikufuna kufunsa funso kwawe na inu.
How many Israeli yangati
kodi alipo anthu apakachisi aliwonse pano amene akudwala anthu apakachisi kwezani mwamba dzanja lanu pafupi 5 4 5 6 7 8 8 kapena manja 9 kodi alipo aliyense muno mukachisi
yemwe sali wapano pakachisi ali mlendo ndi
ngakhale mkhoza kukhala kuti munabwera muno msonkhano utayamba ndipo simunalandire khadi la pemphero kodi mungakweze dzanja lanu aliyense yemwe ali nacho chosowa kwa mulungu yemwe sali omwe samabwera kukachisi uno aliyense pano yemwe sali mamembala akachisi uno ndipo komabe inumu kudwala ndipo mulibe khadi la pemphero mufuna kuti mukumbukiridwe mupemphero. Kodi inu mungakweze mwamba dzanja lanu munthu aliyense chabwino izo nzabwino chabwino. Tsopano ine ndikuti ndikufunseni inu ngati mungakhale molemekeza basi monga momwe mungathere kwa basi maminiti pang'ono okha ndiyeno ife tiyambira pomwepo ndikuyamba. Tsopano tiye ndione kodi inu mwatsala ndi malo akulu bwanji mbalebire chabwino. Kodi uwo uli ndi kuwerengera 10 pamenepo ine ndinayitana 1 mpaka 10 11 12 13 14 15 asiyani iwo ayime tsopano ngati iwo ali nambala 10 11 12 13 14 15 asiyani iwo ayime chabwino 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tikusowa pafupi awiri wena kuyambira 1 mpaka 15 16 17 18 19 20. Oh, dikirani miniti ine ine ndinamuza iye kuti angopereka makadi apemphero kwa anthu omwe sanali apakachisi ndiko kulondola mukuona chifukwa izo ndikanakhala mukuona kuzindikira za mumtima anthu amati anthu awa amabwera kukachisi ndikuona ine ndikuwuzani inu ndi angati akhala ali muno sanayambe akhalapo muno kale tiye ndione dzanja lanu palibe yemwe anayamba wakhalapo mu umodzi wa misonkhano yanga kale chabwino chabwino tsopano chabwino mphindi yokha tsopano mbalekhedi tsopano ine ndikhoza kunena izi kuti nonse inu mwamvapo za misonkhano momwe iyo imachitikira ngakhale munatero inu anthu nonse munakhalapo mu misonkhano onani pamene ambuye wathu yesu anali pano pa dziko lapansi iye sankadzinenera kuti anali mchiritsi iye anali mbewu ya abrahamu ndithudi ndipo iye anali nalo lonjezo ndi iye iye anati iye sankachita kanthu mpaka atate atamusonyeza iye ndikulondola uko ndipo iye anati ine sindingakhoze kuchita kanthu mpaka atate atandisonyeza ine kuti ndichichite ndipo iye ankaziona izomwa palibe mpaka atate atandiuza ine mpaka atate atandisonyeza ine Yohani woyera 5:19 zimene ine ndimawaona atate akuchita zimenezo amazichita mwana momwemo. Tsopano pamene iye anadza ife tikupeza mukuyamba kwa utumiki wake kuti iye atatenga mpando wa Davide kuyankhula mwauzimu pamene mzimu woyera unadza pa iye kwa ubatizo wa Yohane ndipo iye anakhala mesiya wodzozedwa. Tsopano kumbukirani iye anali mwana wa Mulungu pamene iye ankabadwa iye anali mwana wa Mulungu wobadwa kwa namwali koma pamene iye anakhala mesiya ndi pamene mzimu woyera unadza pa iye. Kwa Mesiya amatanthauza iye wodzozedwayo. Mukuona ndipo iye anali iye wodzozedwayo pamene mzimu woyera unadza pa iye. Inu munandimva ine ndikulalikira pa mwana wankhosa ndi nkhunda. Ndiye ife tikupeza pamene iye adatha mayesero ake amasiku 40 iye anabwerako. Ndipo kodi utumiki wake unayamba chotani? Ndipo kodi iwo unatha chotani? Ife tikuzipeza izo mu utumiki wake kuti kunali munthu dzina lake Andreya. Yemwe anapita kuti akamupeze mʼbale wake Simoni msodzi. Ndipo anamubweretsa iye kwa Yesu. Ndipo Yesu anamuwuza iye anati, dzina lako ndi Simoni. Dzina la abambo ako ndi Ayonasi. Kuyambira pano mpakana iwe uzitchedwa Petro, lomwe limatanthauza kamwalaka kang'ono. Inu mukuzikumbukira izo. Ndipo munthu uyu anadabwisidwa kwambiri pa zomwe Yesu anamuwuza iye. Tsopano, kodi Mesiya ankayenera kuti azichita izo? Ndi angati akudziwa izo? Ikine amen. Iye anali woti akhale Mulungu mneneri. Inde bwana. Mose anati, Ambuye Mulungu wathu adzawusa mneneri wonga ine. Izo zidzachitika kuti yemwe sadzamumvera mneneri uyu adzadulidwa kumchosa pakati pa wanthu. Tsopano, ndiye pamene ife tikupeza kenako ake. Iye anadza kwake omwe. Analindani amenewo? Ayuda mwachibadwa. Ndipo chotero ake omwe sanamulandire iye ayi. Chotero iye anali ndiye. Tsopano izo ziyenera kuti zipite kwa amitundu mwaona chifukwa ake omwe sanamulandire iye ayi. Koma wonse amene anamulandira iye kwa iwo iye anawapasa mphamvu kuti akhale wana wa Mulungu. Chotero tsopano iye watembenukira kwa amitundu ndipo wakhala ali kwa zaka zikwiziwiri. Koma tsopano zindikirani zinthu zomwe iye anachita. Ndiye Filipo iye ataona kale izi zikuchitidwa iye anapita ndipo anakamupeza Natanieli. Ndipo anamuwuza Natanieli yemwe iye anali atamupeza ndi zomwe iye anazichita. Ndipo izo zinamudodometsa iye. Iye sankakhoza kuzikhulupirira izo mokwanira. Koma pamene iye anafika mukukhalapo kwa Ambuye Yesu, pamene iye anapeza komwe iye anali, anabwera mukukhalapo kwake, Yesu anati, "Taonani mu Israeli mwayemwe mulibe chinyengo." Tsopano ngati inu mukanakhala mutayima pamene inu mukuganiza kuti inu mukanakhala uzimu mokwanira kuti mumvetse yemwe uyo anali. Inu mukuganiza kuti inu mukanachita izo. Tsopano penyani, mukuona mwamuna uja mlendo chabe nso. Ndipo iye mwina akanakhala ali msodzi, iye anali mpalamatabwa ndi chomwe iye anali. Munthu wopalamatabwa uyu atayimapo munthu wausinkhu wapakati. Ndipapo panadza munthu uyu iye anayang'ana pa iye monga ena mwa anthu awa pano anati, "Taonani mu Israeli mwayemwe mulibe chinyengo." Chabwino iye anadziwa bwanji kuti iye anali mu Israeli. Chimomwe iye anavalira chifukwa iwo onse ankavala mofanana. Mwayemwe mulibe chinyengo, kodi iye anadziwa bwanji kuti iye anali munthu wopanda chinyengo? Chotero izo zinamudodometsa munthu uyu. Pokhala wokhulupira weniweni iye anati, "Rabi," kapena mʼbale mlaliki, "mphunzitsi, ndi liti pamene inu munayamba mwandionapo ine?" Maona iye anali kumufunsa iye. Iye anati, "Filipo asanakuyitane iwe pamene iwe unali pansi pa mtengo, ine ndinakuona iwe." Iye anati, "Ndinu mwana wa Mulungu, ndinu mfumu ya Israeli." Yesu anati, "Chifukwa ine ndakuwuza iwe izi, tsopano iwe ukundikhulupirira ine, tsopano iwe uona zinthu zazikulu zoposa izi." Ndipo ndicho chifukwa ine ndikukhulupirira kuti mpingo wa Mulungu wamoyo uona chinthu chachikulu kuposa izi. Iwo ukukonzekera kuti uponde mu izo tsopano mwapafupi, maona, chifukwa iwo akhulupirira izo. Iwo amene azikana izo chifukwa cha zotchinga zachipembezo, ine ndikukayikira ngati iwo ati adzakhulupirire konse kalikonse. Mukuona zinthu inu mwina muziyenda mukuwala kapena mukhala akhungu. Kuwala kumachititsa khungu kapena mwina kumasonyeza njira. Mbalame zazing'ono ine ndinazipeza pa chosemedwa cha ufulu. Mutsimize kuti mukaziwonezo mʼbale Thomas pamene inu mudzapitako, mwaona. Izo zinamenyetsa maubongo awo modzikundisa pamenepo. Ndipo ine ndinati, "Vuto linali chiyani?" Anati, "Malomo otsatira kuwala mu mkuntho ponka kuchitetezo, izo zinkesa kuti zikumenye kuwala kuzime." Izo zinadzipha zokha. Ndi chinthu chokha chimene chimachitika pamene inu mumenyana nako kuwala. Inu mumadzipha nokha mwauzimu. Muzingoyenda mukuwala pamene iye ali mukuwala, ndiye ife tizikhala nacho chiyanjano wina ndi mzake. mipingo yonse izikhulupirira ndikumapitirira ndikumakomedwa nawo madaliso a Mulungu. Kodi izo sizikanakhala zodabwitsa? Tayang'anani pa mkazi wa Chisamariya pamene iye anabwera. Iye anali wa Chisamariya tsopano osati Myuda wa Chisamariya. Ndipo iye anati ndibweretsere ine akumwa ndipo kukambira nako kunapitirira. Izi ndi zobwera mwatsopano tsopano. Ndipo kukambira nako kunapitirira. Tsopano iye sankamudziwa iye pokhala kuti unalibe Mesiya. Iye anali basi mwamuna Myuda. Mukuona momwe iye ananenera poyamba, iye anati bwanji si mwambo wake kuti inu Ayuda muziyankhulana ndi mkazi wa Chisamariya monga chonchi. Iye anati ife tilibe zochita wina ndi mzake. Iye anati koma ngati iwe ukanamdziwa yemwe iwe umayankhula naye, iwe ukanandipempha ine akumwa. Ndipo ine ndikanakubweretsera iwe, ndikanakupatsa iwe madzi amene iwe sukanamabwera kuno kumadzatunga. Bwanji iye anati tsopano miniti yokha. Iye anati ife timapembeza mu mphiri ndi. Ndipo inu Ayuda mumakapembeza ku Yerusalemu. Yesu anati koma ora alikuza pamene inu simudzasowa kukapembeza konse ku Yerusalemu kapena mphiriri. Koma mu mzimu chifukwa Mulungu ndi mzimu. Ndipo iwo amene amupembeza iye ayenera kumupembeza iye mu mzimu ndi choonadi. Mukuona? Chabwino iye anapitirira, anapitiriza kuyankhula nako mpaka iye anapeza pamene panali vuto lake. Yanu, inu mukudziwa pamene panali vuto lake, alipo akudziwa lomwe linali vuto la mkazi wapachisime. Iye anali ndi amuna ochuluka kwambiri, si choncho iye. Kotero iye ananena kwa iye, pita, ukatenge mwamuna wako ndipo ubwere naye kuno. Iye anati ine ndilibe mwamuna aliyense. Anali ndiko kulondola, iwe ulinawo asanu, ndipo yemwe iwe uli naye tsopano si wako. Iye anati bwana, tsopano mpenyeni. Bwana, ine ndazindikira kuti inu ndinu mneneri. Ngati inu mutayendesa kuwerenga kwa mmalire uko, inu muzipeza iwe. Bwana, mwapatirani. Inu ndinu, ine ndazindikira kuti inu ndinu mneneri ameneyo. Kumbukirani mu Baibulo, iro imakhala likunena mneneri ameneyo. Kodi inu ndinu mneneri ameneyo. Anali mneneri uja ameneyo. Yemwe Mose anati akanadzaukapo. Ine ndazindikira kuti inu ndinu mneneri. Tsopano ife timapfunzitsidwa, ndipo ife tikudziwa pamene Mesiya adzadza, iye adzachita zinthu izi. Icho chinali chizindikiro cha Mesiya, ndikulondola uko, kudziwa lomwe linali vuto la iye. Anati, ife tikudziwa pamene Mesiya adzadza, iye adzatiuza ife zinthu izi. Koma inu ndinu yani? Iye anati, ine ndine iye yemwe akuyankhula kwa iwe. Iye anasiya mkoto wake wa madzi, iye anathamangira mu mzinda. Ine ndikulingalira atangodzigwira mtima wake ndikumati atagwira manja ake pachifuwa chake akungodumpha kumati bwerani mudzamuone mwamuna yemwe wandiuza ine zinthu zomwe ine ndazichita. Kodi ameneyu si Mesiya yemwe? Kodi ameneyu si mmodzi yemwe amene Baibulo linanena kuti akanadzabwera? Ndi Myuda wakhala uko, munthu wambatabe, amaoneka ngati mpalamatabwa. Koma iye wandiuza ine kuti ine ndinali nawo amuna asanu, ndipo inu nonse mukudziwa kuti izo ndi zoona. Ameneyu ayenera kukhala kuti ndi Mesiya. Tsopano Yesu anati kanthawi pang'ono, kadanga pang'ono kanthawi, dziko lindiona ine aponso. Komabe inu muzidzandiona ine, pakuti ine ndikhala ndili ndi inu ngakhale mwa inu. Ndipo ntchito zimene ine ndikuzichita, inunso muzidzazichita. Ngakhale zochuluka kuposa zimene ine ndazichita kuno, inu muzidzazichita pakuti ine ndikupita kwa Atate kubwereranso kumaonekedwe a mzimu. Sembe yaperekedwa, mbewu yachifumu inafa, mbewu yachifumu inauka kachiwiri. Tsono mpingo kuyima wolungamitsidwa pakukhulupirira izo. Ndipo mbewu yachifumu ikhoza kubwera mwa anthu awa, ndipo ngakhale nkudzawapanga iwo olowa limodzi, wana amuna ndi akazi a Mulungu. Tsono kwa enanu kunja uko omwe simuli mu mzere wapemphero uwu, ine ndinamuza iye kuti angopereka makadi kwa anthu omwe pamene ine ndinamuita na iye mmawa uno. Iye anali atandiyita na ine anati inu mukufuna kuti mupite uko mukapereke makadi wena Atati? Ine ndinati ngati kuti akhala wochuluka ngati wanthu khumi omwe ali akunja kwa kachisi. Tsono nthawi zina mu kachisi ine ndimayitana ndikuwapatsa iwo makadi apemphero. Inu mumabwerera kuti chabwino iye amawadziwa iwo, iwo anali ochokera ku kachisi. Iye amadziwa chikhalidwe chawo zedi. Ndiye ine ndinapotoloka ine ndinati yokha amene ali akunja kwa kachisi abwere. Chabwino Inu amene muli akunja kwa kachisi, inu mukala amene muti mubwere, munzere wapemphero. Oh, ife sima wadziwa iwo, inatero kachisi. Ife siti kudziwa lomwe lili vuto lao. Iya kwaza kuti amanama za izo, maona. Ye ine mkuti, palibe ye mwe ata abwere, musienzi mwoyera, ungorenga iwa mene alimuno umwe, sari ochokera pakachisi, angokala kunja uko. Komabe inu basi, palibe njira mkome, yomutengela mungu kwa mulungu, kupatula iye, hata konsedwe ladu kutaza kalima na wa mulungu. Palibe basi njira, yojitila izo. Yesu anati palibe mungu anga kose kubela kwa ine, kupatula atate wanga, hata mukoka iye, ndiponti chocho onadi. Kili chonse jimene yana jita, panali jina jake josiana. Gatiye, anazijita izo manjira iyi, izo zimaini na kukala manjira iyi. Njinjira iyi, izo zimaini na kukala ubele ila manjira iyo. Mugona, niku sakulubirira basi. Koma nzelu, ima lunga mitsidwa, ndi wanage. Yotelo inu, inu mugona. Sopano pano, ine ndiku yese la kutindi nene kwa andu osongana awa. Kuri Yesu Kristu itu, anali mbeu ya chifumu ija. Si ife ai, ndi iye. Ife edangokala, olo wa aizo. Koma zindu zonse, ndi zatu. Banji ngati inu muka na ima pamenepo. Siku limenero, pamene Simone anabirapo. Ndipo inu, paribari yense, ichi ndi chintu choyamba chimene iye, anayamba wachichitapo. Sopano ito, chikala chintu choyamba kwa andu hawa. Gati iye, ata achite icho. Iwo sanayambe, achionapo icho, kale. Koma pamene Simone anabwela uko, iso dioka lamba, wopanda mapunzi lokwa nila kutale mbe zina lake, pachidusu wacha pepala. Bible linati, ya anali mburi, ndi osa punzira. Ndi ali solumikizira. Zonse mburi ndi osa punzira. Ndiyeno pamene iye anaenda nabwera mu chizindikiro mphamvu. Yesu. Yesu anati, zina lako ndiwe Simone. Kodi inu mukuganiza iye anaganiza chiyani? Kodi inu mukanali mukuganize chiyani ngati inu? Mukana kalabe mutaima pamenepo. Ndipo zina la bambo ako ndi Ayonasi. Ndipo kuyambira lero iwe uzitchedwa Peturo. Chiyani? Inu mukanali mukuganize chiyani? Kodi munduyo anali kuwerenga maganizo ake chabwino. Inu mukanaganiza chiyani? Kodi inu mukanaganiza kuti icho chinali chizindikiro cha Mesiya? Ngati icho chili chizindikiro cha Mesiya mu mbado umodzi, icho chiyenera kukhala chili chizindikiro cha Mesiya mbado wachiwiri, mbado wachitatu, mbado wachinayi, mbado uliwonse chiyenera kukhala mofanana chifukwa Mulungu sangakhoze kusintha. Ndipo ndi angati akudziwa kuti Mesiya anali Mulungu. Zedi iye anali wodzozedwayo. Zedi. Tolero, iye sangakhoze kusintha. Iye ayenera kukhala ali chimodzimodzi. Ndicho chifukwa iye ankayenera kuti achitire umboni chinthu chomwecho kwa Samariya chimene iye anachichita kwa Yuda. Chifukwa mafuko atatu a wanthu ndi Hamu, Shemu ndi anthu a Yafeti. Ayuda a mitundu ndi a Samariya. Tsopano, mukuzindikira mzimu woyera, ndi angati akudziwa kuti Petulo anali nawo mafungulo aku ufumu. Inu munazindikira, iye anatsegulira iwo pa tsiku la Pentecost kwa Ayuda. Filipo anapita ku musi, ndipo anakalalikira kwa Samariya, ndipo anawabatiza iwo mudzina la Yesu Khristu. Koma mzimu woyera unali usanabwere pa iwo apobe. Iwo anachita kutumiza ndi kukamutenga Petro, yemwe anadzayika manja ake pa iwo, ndipo iwo analandira mzimu woyera. Ndikulondola uko, ndipo nyumba ya Koneliyo a mitundu anawulandira iwo. Izo zinali zonse za izo. Tiyambira hapo mpakana, iwo unali utango tsegulidwa kwa onse tsopano. Torero ndinu hapo, maona? Yankayenera kuti autsegulire iwo. Mulungu alinazo njira zochitira zinthu. Tsopano, mawa uno, ngati mmodzi uyu yemwe anapereka lonjezo kwa mbewu. Ndipo ngati mbewu zili pano. Ine ndikufuna kuti ndikhulupirire mmodzi aliyense wa inu, ndinu. Ngati mbewu ili pano, zedi, mbewu iliona lonjezo. Tsopano mmodzi aliyense wa anthu awa ayima pano akweza mwamba manjawo iwo sanayambe konse akhalapo mu misonkhano kale. Iwo ndi alendo kwa ine, ine sindikumudziwa mmodzi wa iwo. Iwo anangolowa muno ndipo maminiti pang'ono apitawo ndile anawapatsa iwo khadi la pemphero ndipo pano iwo ayima pano. Mulipo otuluka inu kunja uko munakweza manjano mwamba omwe munalibe makadi a pemphero ndipo inu mukadali alendo muno. Izo zilibe chochita chili chonse ndizo. Inu mungokhulupirira kuti ndinu olandira alonjezo limenelo. Inu mungokhulupirira kuti ndi mikumbirima yake inu munachiritsidwa ndipo mukhulupirire izo ndi mtima wanu wonse. ndipo mumupenye iye chinthu choka chimene mbaso ili ndikungodzipereka wekha kwa iye ine sindimanena kanthu iye amakuchita kuyankhulako ndipo ngati iwo uli mzimu wake wa uneneri mneneri nthawi zonse ankakhala ndi pakuti atero ambuye izo nthawi zonse zimakhala zolondola ndipo palibe funso la chiphunziso pa izo ziyenera kumagwirizana ndi baibulo ngati ali mulungu mulungu sangakhoze kunena china chake ndiyeno nkubwerera pa icho ndi kukachipinda icho mozungulira icho chiyenera kumakhala chinthu chofanana nthawi zonse tsopano inu kunja uko inu mukhulupirire ndi zonse zomwe zili mwa inu inu mukhulupirire tsopano musati musunthe pozungulira kenanso mungokhala duu kwenikweni tsopano aliyense mochedwetsa basi ndi mofewa monga inu mungakhoze izi zachitika kuti mawa uno kuti munthu woyamba wayima pano ndi mwamuna tsopano ife tikuti titenge lemba ili tsopano kodi inu mukuona pamene ine ndikuyima ndi angati angakhoze kumvetsa izi pano pali amuna ndi akazi ayima pano amene ine sindinayambe ndawayikapo maso mu moyo wanga iwo sanayambe mkomwe akhalapo mu msonkhano wanga ndipo inu mukuona pamene iwo ayima iwo sakudziwa chomwe chiti chichitike ine sindikudziwa chomwe chiti chichitike koma mulungu analonjeza izo abrahamu sankadziwa chomwe chikanati chichitike pamene iye anasolola mpeni kuti amuphe isaka koma mulungu anamulonjeza iye ilo linakhazikitsa izo ndiye anali atamulandira iye monga mmodzi wochokera kwa akufa nkudziwa kuti iye anali wokhoza kuti amuse iye kwa akufa ndikulondola uko lotero izo zikukhazikitsa izo tsopano pano payima mwamuna pafupi nane ine sindinayambe ndamuonapo iye sindikudziwa kanthu za iye ndife alendo kwa wina ndi mzake ife sikudziwana wina ndi mzake mulungu akutidziwa tonse ife tsopano mwa mphaso ya uzimu ngati ine ndingakhoze basi mwa mphaso tsopano mphaso izo zimabadwira mwa iwe mulungu anakonzeratu asanayikidwe maziko a dziko ndi angati akudziwa izi chotero icho sichikanati chikhale chilichonse chimene ine ndinali nacho kuti nditenge mphasoyo mulungu anangoyisankha iyo ine sindinayisankhe konse iyo iye anayisankha iyo mukuona monga anenera achipangano chakale ndi wanthu osiyana iwo anakonzedweratu kuti adzachite izo kuti adzachite izo tsopano ngati bamboyu akudwala ine sindingakhoze kumuchiza iye ngati bamboyu ali ndi kusowa izo zikanadalira pa chimene iye akuchisowa ngati ine ndi ngamuthandize iye kapena ayi ndikhoza kukhala ngati icho chinali china chake chinzake monga iye china chake chaching'ono chimene ine ndingamuthandiziremo nacho iye bwanji ine ndikanakhala wokondwa kuti ndichichite ichi mwina iye ali ndi kupsa mtima mwina iye sali mkomwe mkhristu mwina iye ndi mkhristu mwina iye ndi wonyengezera ine sindikudziwa bwanji ngati iye ali wongozembera chiwembu yemwe anazembera muno ndipo wabwera kuno ndikumangodzipanga yekha monga china chake mupenye zimene ziti zichitike mwaona basi mungoona zomwe ziti zichitike ine sindikudziwa koma onani inu kuyimapa ndiye inu mukhoza kuyima mwangwiro mukudziwa kuti mulungu anapanga lonjezo mulungu amasunga lonjezo lake mukuona tsopano ngati mulungu amasunga lonjezo lake pakati pakali pano tsopano kwa nkhawa ndi angati kunja uko atakhale kunja uko ndipo ndi mtima wanu wonse muti mukhulupirire izi mtima wanu wonse muti mukhulupirire izi ndiye inu mungondikhulupirira ine tsopano tiyeni tione tiyeni titenge lemba tsopano simoni petulo anabwera kwa ambuye yesu ndipo pakungofika kwa ambuye yesu ambuye yesu anamuuza iye yemwe iye anali ndipo anamuuza iye zinthu zokhuza moyo wake zabwino yesu yemweyo ali moyo lero iye kodi inu mukukhulupirira kuti iye anauka kwa akufa kodi inu mukukhulupirira kuti mzimu wa umesiya uli moyo mu mpingo momwe lero mofanana basi monga iwo unkachitira nthawi zonse zabwino tsopano inu mwaomvera amene mulibe khadi lapemphero inu muyang'ane mbali iyi ndi kuti ambuye zoonadi palibe khadi lapemphero mwaomvetsera ine ndawayimirisa onse pano inu mwaomvetsera munene ambuye inu mundigwire ine mufufuze chimene chitachitike mupeze chimene chitachitike tsopano bwana ngati ikanakhalapo njira mu dziko yokuthandizira nine ine ndikanaichita iyo. Maona ine ndine basa, ndife basa lero pano ndipo ine, ine ndikukomana nanu kwa nthawi yanga yoyamba. Koma ine ndina udindo monga mtumiki. Kuti ndizine na choonadi, ndikuti ndikhale mboni wa Yesu Khristu. Ndipo tsopano ine sindikufuna kuti inu mundiuze ine chilichonse, ine ndikungofuna kuti inu muzindiyankha ine ngati izo zili zoona kapena ayi. Ndiyeno mumulole iye achite izo. Ndipo ngati iye atachite mwanjira yomweyo pano pa nsanja kudzera mthupi ili zomwe iye anachita kupyolera mthupi la Yesu, uyo ndi Mulungu mwa Khristu. Yesu anati, ine sindimachita kanthu mpaka Atate omwe ali mwa ine atandisonyeza ine. Iye amandiuza ine choti ndichite. Chotero sanali Yesu yemwe anamuuza mkazi, iwo anali Atate mwa iye anamuuza mkazi. Iwo anali sanali Yesu yemwe anadziwa yemwe Simon Petulo anali. Anali Atate amene ankakhala mwa iye anadziwa yemwe Simon Petulo anali. Ndi zimenezo mungona, ndi zimenezo. Ine ndikhoza kukuuzani inu tsopano ndinu Mkhristu, inde Bwana chika inu muli mzimu wokulandira kukunjanja motenda. Ndipo iye, iye ndi wokhulupirira. Iye ndi Mkhristu. Ndipo inu mukuvutika ndi chikhalidwe cha manjenje zimene zimakupatsani inu vuto la mmimba. Kulondola uko mukuona, mukuona tsopano ndizonde munthu. Zachitika bwanji? Ine ndinadziwa bwanji izo. Ndimodani mudziko momwe ine ndikanadziwira konse izo. Ife sitinayambe taonana wina ndi mzake kale, ndizozoona si choncho? Mwina iye akuuzani inu china chake za inu wene. Ine ndikuuzeni inu pano pali china chake, ine ndikumuona mkazi pafupi ndi inu, iye ali ndi inu, iye ndi mkazi wanu, iye nayenso akufuna thandizo lina aponso. Inde Bwana, inu mukukhulupirira kuti Mulungu akhoza kundiuza ine pano chimene chili chovuta ndi akazi wanu? Chabwino Bwana, iye ali ndi vuto la mtima zosokonezeka, mulondola si choncho? Manjenje naponso. Inde Bwana, tsopano inu sindinu wochokera mu mzinda uno, inu mubwerera kudzera njira iyi pamene inu muzipita kwanu kupita ku Cincinnati. Ndiko kulondola, ndinu wochokera ku Cincinnati, Ohio. Dzina lanu ndinu Milikeni. Bwererani mupite kwanu mukakhale bwino. Ambuye akakudalitsani inu ndipo inu mukachiritsidwa. Inu ndi akazi anu, Mulungu akudalitseni inu. Bwerani Bwana. Inu mukukhulupirira, tsopano ingokhalani nacho chikhulupiriro. Musati mukayikire. Tsopano khalani molemekeza kwenikweni. Aliyense tsopano mungokhala molemekeza kwenikweni, mukhale chete. Maona, mzimu woyera ndi wamanyazi kwambiri. Ndiyangati amadziwa izi. Wamanyazi kwenikweni basi, mzimu woyera maona. Basi kusokoneza kulikonse kwakung'ono kumamuvutitsa iye. Malingana ndi madokotala, inu muyenera kufa pompano ndi vuto la mtima. Uko mkulondola. Inu mabwera kuno kuchokera ku Chicago, Bambo Mosley. Dzina lanu loyamba ndi Theodore. Inu mukumukhulupirira Mulungu. Ndiye pitani kwanu ndipo mukakhale moyo. Mu dzina la Yesu Khristu ndipo kakhaleni bwino, Mulungu akudalitseni inu. Inu mukumukhulupirira Mulungu. Inu mukuvutika ndi chikhalidwe cha mwendo wanu. Inu wochokera kunja kwa mzinda inunso. Inu wochokera ku Owensboro, Kentucky. Dzina lanu ndi akazi alambu. Bwererani kwanu ndipo kapezeni bwino. Loona wakhala pomwepoyo nayenso ndi wochokera ku Owensboro. Muli ndi chotupa pa bere lanu apa, ndikuyenera kuti likangambidwe mawa. Pitani mukukhulupirira ndikukhala moyo. Kodi inu mukukhulupirira Bwana? Ndife alendo wina kwa mzake. Dzina lanu ndi Bambo Gilmore. Ndipo kulondola. Inu mukuchokera ku Anderson, Indiana, kumene kusuntha kwa mpingo wa Mulungu waukulu uli. Ndipo kulondola. Inu mwayima pano chifukwa cha mwana wanu wankazi wosautsika pang'ono. Iye wapuwala mwagawo. Inu mukukhulupirira, ndiye zipitani ku nyumba ndipo mukampeza iye momwe inu mukukhulupiriramo. Yabwino. Mulungu akudalitseni inu. Khalani ndi chikhulupiriro. Khulupirirani. Inu mukukhulupirira ndi mtima wanu wonse Bwana. Ndinu wochokera ku Indianapolis. Ndinu mtumiki wa uthenga. Uyo ndi mkazi wanu. Ya kuvutika na Yesu. Iye alindivuto la mumero, mumero. Adokotala. Alindivuto la ntima ndi wamanjenje pangono. Nendiwona kuti iye ndi wogontha mukhutu lake. Chiani? Bwerani kuno. Iwe nzimu wa ugondi mudzina la Yesu Kristu. Ine ndikukulamulira iwe mwa Mulungu wa moyo, tuluka mwa mkaziyo. Tsopano inu mukukhoza kundimva ine bwinobwino tsopano. Inu nonse mukhoza kupita kwanu ndipo mukakhala bwino, bwererani ku nyumba kwanu. Inu mukundimva ine ndipo inu muli bwino, inu mukakhala bwino. Inu mukukhulupirira ndi mtima wanu wonse. Ingokhalani ndi chikhulupiriro mwa Mulungu, khulupirirani. Nyamakazi yakale iyo ndi zinthu ndi chinthu choyipa motsa. Inu mukukhulupirira Mulungu akupangani inu kukhala bwino. Ndiyeyendani totsika kudutsapo, pitani ku nyumba, mukutamanda dzina lake kumati zikomo inu, Ambuye Yesu wokondedwa. Ta chimene ine ndinachigwirira icho mwansanga chotero, mkazi uyu anali ndi chinthu chomwecho, nyamakazi. Inu mukukhulupirira kuti Mulungu akupangani inu kukhala bwino. Yabwino bwana ndiye ingoyendani kudutsapo ndi kuti zikomo inu Ambuye Yesu. Ndipo zipitani ku nyumba. Kabwino mlongo ingotembenukani ndi kumabwerera ndipo mukhulupirire. Inu mauma mu maondo anu ndi apa. Ndivuto lanu la mtima ndi zina zotero ingotembenukani ndi kumabwerera ku nyumba mukuti. Ndipomo inu Ambuye Yesu ndipo mukakhala bwino. Khulupirirani ndi zonse zomwe zili mwa inu. Inu mukukhulupirira nanga bwanji kunja uko ena a inu anthu. Inu mukukhulupirira. Dona wang'ono wakhalapo iwe, wamuti wakuda, muli ndi phuni. Inu mukukhulupirira kuti Mulungu akupangani inu kukhala bwino. Inu mukuzilandira izo, chabwino ngati inu mudatero, iye achita izo. Pano pakhala mlaliki wakhalapa, akufuna kuyenda kwa pafupi ndi Mulungu. Si choncho inu bwana. Inu mukukhulupirira kuti Mulungu akuchitirani inu izo, bwezerani mwamba dzanja lanu ndi kuti ine ndikuvomereza izo. Dona uyu wakhalapa anaponyera dzanja lake pansi. Iye ali ndi vuto la uzimu lomwe iye akuliganizira ndiko kulondola. Apa pali dona wang'ono pano akudabwa ngati iye ati adzakhale naye mwana wake ndiko kulondola. Inu munakhalapo mu modzi wa misonkhano yanga. Ine ndinakulonjezani inu mwa Mulungu mwana. Sindinatero ine. Chabwino ndiye pitani ku nyumba ndi kukakhala naye iye. Musati muzidandaula za izo panonso. Kodi inu mukukhulupirira ndi mtima wanu wonse, nonse inu, aliyense wa inu akukhulupirira, mbewu ya Abrahamu idzalenga chipata, chipata cha mdani. Kodi inu ndinu mbewu ya Abrahamu, mwa Yesu Kristu, pezerani mwamba manja anu ngati inu muli. Yeikani manja anu pa woyandikana nanu, pa woyandikana nanu, pa wina ndi nzake. Ikani manja anu pa wina ndi nzake. Tengani chipata sopano, icho ndi chanu, icho ndi cha inu. Pemphero la chikhulupiriro lidzapulumusa odwala. Mulungu adzawaukitsa iwo. Chabwino zipempherani mwa njira yanuyanu. Zipempherani momwe inu mumachitira ku mpingo wanu. Ziwapempherani wanthu omwe ali ndi inu tsopano. Ikani manja anu pa wina ndi mzake ndipo zipempherani. Ambuye Yesu, ife tikudza mu dzina lalikulu ilo la wamphamvu zonse wa mbewu ya chifumu. Mbewu ya Abrahamu yemwe analonjezedwa iye papiri pamene inu munapereka mwana wankhosa ndipo munamuyika mwana wankhosa ameneyo muchipululu chinthu chozizwisa mofanana monga inu munachitira ndi agologolo aja dzulo. Ine ndikupembera o Ambuye Mulungu kuti inu mutumize mphamvu chikhulupiriro. Mbo mulole mbewu iliyonse. Ine ndikudziwa kuti iwe atero Ambuye chifukwa inu munati mbewu ya Abrahamu. Ndipo ngati pakhala pali wena pano omwe akhala kunyengezera kuti ali mbewu ndipo asali mbewu, akhululukireni iwe chifukwa cha cholinga chawo pano kapena kunyengezera. Ndipo mulole mzimu woyera pakali pano uyike mmoyo wawo pa moto ndi chikhulupiriro cha moyo. Mulole mzimu woyera ugwedeze mu mtima uliwonse ndikumuchirisa aliyense pano. Iwo ayika manja awo pa wina ndi nzake. Mbewu ya chifumu inati zizindikiro izi zidzawasatira iwo amene akhulupirira. Ngati iwo ayika manja pa odwala iwo adzachira. Ndipo mmodzi yemwe anapanga lonjezo alipo pakali pano akudzisonyeza yekha kuti iye ali pano. Apa pali mbewu ili ndi manja awo pa wina ndi nzake. Zizindikiro izi zidzawasatira iwo amene akhulupirira. Mulole mzimu woyera uyenderere kupyolera mwa limodzi lililonse la manja awo kupita mu mitima ya wanthu kupita mu matupi ndi kukachirisa aliyense yemwe ali mu kukhalapo kwa uzimu. Perekanizo Ambuye, ine ndikumudzudzula mdielekezi, ine ndikudzudzula kusakhulupirira konse, ine ndikudzudzula mzimu woyipa uliwonse, ine ndikudzudzula woona mizira aliyense, ine ndikudzudzula chilichonse chimene chili chosiyana ndi mawu a Mulungu. Ndipo mulole mzimu woyera utenge malo ake mu mtima wa anthu pakali pano kupyolera mu chikhulupiriro. Mulole matenda aliwonse ndi ndenda iliyonse kusautsika kulikonse kuwasiye wanthu mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Tsopano mbewu ya Abrahamu, inu mbado wachifumu, ndinu lonjezo mwachisomo ndi thandizo la Mulungu. Ndiyangati inu mungakhoze kukweza dzanja lanu kuti ine ndalandira chimene ine ndinachipempha. Dzikomo ine ndi zimenezo, ndi chimene lonjezo ilili, ndi chimene lonjezo linaperekedwera kuti inu mukhoze kukhala wolandira zinthu zonse kupyolera mwa Yesu Khristu yemwe anakupulumutsani. Iye anakupulumutsani inu kutchimo, iye anakupulumutsani inu kumatenda, iye anakupulumutsani inu kuimfa, iye anakupulumutsani inu kwa gehena, iye anakupulumutsani inu kwa manda. Inu muti mbale Branham, koma ife lonse lidzapita mʼmanda, koma manda sangakhoze kutigwira ife. Iye anapita kwa iwo nayenso, koma iwo sakanakhoza kumugwira iye, lituli sangakhoze kumugwira iye. Tabwino mbale Branham, ine ndikuyesedwa kwambiri. Iye anali nayenso, koma iye anakupulumutsani inu kumayesero. Musatitsogolere ife kokati yesa, koma mutiwombole ife kwa oyipayo. Moona, iye anazichita izo, izo zonse ndi zanu, chilichonse ndi chanu kupyolera mwa Yesu Khristu. Iye amakupasani inu chilichonse mwaulere, palibe malipiro kwa izo ngakhale kanthu, izo ndi zanu basi pakali pano. Kodi sindinu wokondwa nazo? Kodi sindinu wokondwa chifukwa cha iye? Mathokozo akhale kwa Mulungu. Tsopano pakhala pali misonkhano usiku uno, inde ndi usiku uno 7:30 usiku uno, ine ndiwalola abusa kuti akuwuzeni inu, bwerani bwerani. Tsopano la Mulungu lotsatira mmawa, Ambuye wabwino akalola, ine ndidzabwerera kuti ndidzapempherere odwala kukachisi kapena kulikonse.